banana du ko baye jabaram 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 neena du ko baye tarunaye tarunaye mom la mino neena du ko baye taruna mom la mino mom la kam ko baye jabaram 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 neena du ko baye tarunaay molem xarita biyep inan ko baye ko mom la mino mom la xam moko ñani won